jota mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde altinere joyi lewru juin lanɗo junno balɗe meɗen hollitinde wiide jeenayi yamde sokkido studio tamani ɗo meɗen tawa e les maison de la presse ɗo bomo ko ɗo jottinono ɗo kabaruji ɗi umawroye way galo kanko noddirteɗo Mouhamadou Ouattara won to ɓoggui jamɗe to on kumpiditto wiide immugol ngol ɓe noddirta defogol fuɗɗile mali fo e maggal muɗum ko yaata sukaɓe ɓuynaye temeɗiɗo e capanɗe jeom kani wadde ngol ɗo immugol tokkidal to micciteɗen wiide ɗiɗo golleji puɗɗayno keɓayno gollede ila tiiɗa laaji ɗi kenti leydi meɗen ɗi hitande 2012 ɓe kollitiɗo ngol ɗo immugol an hani wadde toon ñalawma handen o ewtade noon nuygal sariyaji ngal wori ley leydi meɗen ndi aljumar ƴaɓɓinonde député gomɓe le assemblée nationale toɓe kollitiɗo nuygal sari ngal waran ƴewtede ka wattu joni baale politique ɗe pecciki fulɓe nogo e jeeno yom nangonoɓe leggal bal to jennetoɓe fo ɓe joppitama ñalawma hande o caggal koɓe naaɓa yesso ɗum no procureur gonɗo bomo koɗo hollitiɗo wala fo ko jiɓidiriɓe e guuɓe jaadinkoɓe gomɓe ley saaha leydi ndi kañum e ley wuddu leydi ndi ɗi wonon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bettande ɗi bisimilla moɗon e heɗade golleji defa ɗi ɓe mbi ɗi puɗɗi beete hannde le mali fo e maggal muɗum kanko laamiɗo ɗum wono kabaru ɗiɗo golleji o wi ɗum timmayam faale jeɗɗi lewru juin ndu ɗum waɗan ley mali fo e maggal muɗum kidal du waranta ley ɗiɗo golleji o hollitiwi ɗiɗo heeƴoji fo ɓamama wattu jooni yalla ɗiɗo examen gadan keɓa wadde ley leydi meɗen ndi Ousmane Niali Buuɗi
hitande hikka nde ujunaji temeɗe ɗiɗo e ujunaji joyo e jetton e temedere e ɗiɗo daɗodirta e peccama ley nokkuji ujunere e temedere jetti e capanɗe jeenayyi ɗo ɓe kani daɗodirde e wi laamunkoɓe l'école daɗɗodiral ngal watte ley mali fo e maggal muɗum watte du ley dakorɗe ɓiɓɓe mali ñongitiɓe leydi Mauritanie e wi hooreji gollirde mawde kumminide kabaru daɗodiral nokku daɗodirgal watte ley ngallure kidal nde duuɓi joyi ƴaɓɓiɗe ɗine fuu daɗodiral waɗɗaka ley nde ngallure wonde e wi guɓal sema ngal e wi kanko goto laamunke o nelaɓe jeyli académie ngaji gonɗi ley mali fuu fa pammina kumminiɓe jande e faabotoɓe dow kabaru mum fanda mum faminde ɓe daraniɓe jande gomɓe ley nokkuji ɗe fuu no kani wadde fa daɗodiral ngal waɗɗa fa gasa pati guy kadi fuu waɗa hen defana anni waɗede hitande hikka nde tawene ley wuddu leydi ndi guɓe jaddinkoɓe bonni cuuɗi l'école kewɗi yoggaji joɗoɗe mum kelama gatta yiite kañe kaaki goɗɗe ɗum waɗɗi ley jonta ƴaɓɓide ɗe ko sikkitaɓe jaddinkoɓe gaɗi
tokkidal to kanko laamiɗo goto école gonɗo to holli tiwide ɗiɗo golleji garan wadde toon jaati école mo noddirta bay akma haha tokkidal to o holli tiwide imotoɓe ɗum woni ley nokku noddirta tasilitta oɓe furɓe garan ɓe gaɗa ɗo kidal ɗo hollitan weddu ko yata yimɓele temederon kañen kani wattongol ɗo imogol keɗe kanko noddirta ɗum namori keta kanko laami école mo noddirta bay akma ha o to kidal to komo sifirdo hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
hono ɗum dawrani goso Allah jaaɓi daɗodiral ngal fuɗɗan kidal dartoɓe cuuɗi l'école ɗiɗi karuto yanna nder centiri Amédi Agounane hakke capanɗe joyon dartoɓe goni puɗɗoɓe janggo nder ngalluje tesalite kidal ni mbiɗa wiide guila hitande 2012 joni woni arande min gaɗa daɗodiral def andon wiide fay so daɗodiral wattake noon jande ka gottali feewi nder kidal saabu jangguinoɓe yoga na keddi noon hinnade kabaru muɗum noon ɗum fonctionnaire woɓɓe na keddi hinnade golle muɗum nder kidal yo gonga ana wara duuɓi kewɗi komin landinali daɗodiral def ka hikka kay ngal heeɓi lawol min kuncanangal hoore no feewi
walde sagontode jangguinoɓe gomɓe ley saaha leydi meɗen ndi ɓe kollitiwiɗ ɗiɗo imogol gaɗan toon ɗum won defuji ɗi wattu jonoɓe kollitiwiɗ ɓe pamre laamu o caggal koɓe gaɗano murtere mabɓe lebbi kurɗi ko sikirabe so gabbi dow bemal amen ande ngal oɗon mbawi neltirton mijoji moɗon no noddimin dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jetti e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi hollitinde wiide ɗum won ley ko warata koɓe mbi ley jeena lewru jeu waroru ndu molinkoɓe garan ƴewto no nuygal séria ngal worri wattu joni ɗum won séria ɓamnoɗo ila hitande 1992 nogay e joyyi lewru février oɗo assemblée nationale gonɗo ley leydi meɗen ndi wattu joni oɓe kollitiwide séria o ƴewte baale ɗeɗe pecciki ila ñalawma hande o baale politique gonduɗe laamu oɗe kollitiwide noon ɗum watta so tiiɗalaji gonɗi ley leydi meɗen ndi keɓene jogola keɗe kanko noddirteɗo jumanan ciddo mbiya o komo sifido hen do faccitago Mouhamadou Sama Sy siku.
Nous avons voulu que notre constitution.
Yila amen yu sallan nugal saraji amengal na wara hakika e alhali lidi mendi. Ngal hunjana hore du himeji amen. Nden no fedde humani da kabaru saraji huliti ati dabareji di deputy and beduti bangal hunjande hore anyaji di kananke lidi ndi huliti le dewtere nde ototi minde. Yu bata chat e nangudi dar nugal saraji amengal sabingal wawa hunjande hore alhali ngal lidi mendi woni e mudun joni o. Kambar dun den mila wide anahani ngal yewte wakar jun o. Yu ngonga wi lam o wala ndar tati leedindi fuf ka hello fuf wala e gotuma ko leedindi sabbe soni non wordi cour constitutionnel o jey hulitinde dun fey dun tan na hulita wiide gol do yawta gol yeddali fey yeddata dun nugal sataaji leedimendi
balle lutindire lamode ko litiwir sa jeewi yodon yeddude nugal sariya bamono ngal leedi meddendi kanko noddirte Oumar Mari ko député gotna to kolan jabato hulitiwir yodon bonandaji wadde nugal sariya leedi meddendi o wiidube ngadam bodde mabbe kaboto faado bodde mabbe kaadi ti do sariyaaji laamo anni bamdi din jaha yeso kede ko mo sifido hen do faccitaango Mohamadou Sama Seku
min galda fe ngol do yewtagol nugal sariyaaji min ngotata fe wadde imadraaji yalla bibbe leddindi na anda wiide ngal wala nafa ngal hasindina ko dun bangi goddo dun ngol yewtagol wari e wattu moko leddindi buru fu fasindinde yu kabaru denagu sabbi wakkat jun o wi lam o wala der tateji leddi malindi fuf yu nokkuji hono kidal e badade mudun tateji yoga laamu segu laamu mutti e laamu mutu nden no hono fuf yewtagol ngol sadaaji dawrata der leedi gondi e hono o alhaali ngol yewtagol ngol ibeka wondi ngol yo hono ni sagu mako yidi wajimbinde do leedi malindi nden no yo hono ni min jettira ka fe yeddude o do anniya bangal wote der assemblée o jukki tan dun wadde imadraaji kadoji mo hebude lawo
unité contre cette constitution
nogay jenon fulbe kany en nangano le galbalto jenneto le nogay didi lewru me jabbi non do hollitaabe be fulbe njoppitaama wakkati jono tagal be kobe kola procureur gondo do bomako do hollitiwde wala fuko jibindirbe gube jaadin kobe de hollitaabe wattu jono be njoppitaama député gotnaabe gombe le wuddu leedi meden de kollitiwde laamu an haani weltinde balal no worri nyaloma hande no kede kanko no dotet honorable Idrissa Sankaro yo gotno do to bankasto député ton ko mo sifido hen
e wati nyalaade kan ento e hora me jeewu men tawi tampu be jaati me yi jaati himbe yoga ton habba be juddo habba faaji ma anni hona ko halaka yotti wona procureur o jeewi direji di yi ay fuku nangata ana winni tan maamen sikkiti e maani en sikkiti e maani yalla walda e jaadi se bi ranan tan wonto be yira ka malfa be yira ka ko woni e telfo wobbe ko hollata ben halde goddo go fu yi aka wala fuku yi aka ko procureur o jeewu jeewi direji di hebe ko nangata mabbe yep ndu vraiment me weltide hen sanne parce que men anti hande justice odu o yumbe jo en gonga ana mabbe wiabe fude me hande fami men haara me yimbe jo en gonga ana mabbe hakkille laamu go hande appulo ta jadi su tan woni torraka donc nanga be nyedde be fu yaabe ta e haajeji mudum yaabe sotteri baloy mudum yaabe sodo sodo somay mudum bu tan donc me hollata laamu mudde e tinna fa hande be wayta golle de sa zo ni ana heddi wala e jadi be habata de jadi en tan nyonko be kambe hoore me be mukkinta be fu be hewti fu
kawrital mangal ngat nongal to gundam to bamde leyi sappo e jena lewru me so timmoyle noga e go lewru me jabbi non du to gundam to hulitamet be koliti hejo golleji mabbe dido bomako do be bi yoga e halaji di funjo wikino jam e dedere hani wartirle nokko yalla bibbe gombe li lamu gundam be fa nara damal gotal ngel tira damal gotal kede kanko no dotet Oumar Hammana o kanko woni horejo dun lannido ngal do kawtal ko mo sifido hen do faccitango Mohamadou Sama Seku
la rencontre des chefs de village de
kawrital hakunde amir en gure e gelle cercle gundam ngal kajabe lamu e sahibe jeli non hadde hebi lawol fasane hakke temere didon e chapanti taton e jeegomo amir en gure e gelle ngoni hawrube hen dum walda e temedoro e nogayo yimbele tuddube wobbe ana e ko hawra dum mudun wirfagul gillalo ndongitibe be fuf bangal dabere kaldal hakune be leedi malibe mun cangul hore golleji kala ko woni der tarkul kawral aljengal jabingul kabar daka gul e kanya ddr wattangul hakkilo yimbele kibbe torraji laaji di sawi bini mawgul nokuji do e gube e nyongitibe be dakete huntande hore alhali jam dejere e denagu hakunde jaleñi circle o denno yawdintine be do tema dido chapande taton e jeegomo amir en gure e gelle yalla dabareji na fene jam dejere denagu e dawrol di yimbele jaleñi di mbowi non
toujours caractériser ces différentes communautés
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
se krab yote ren yalla hodo woni le kere duuji tobe ko liti nokku non dirte to gosna dum li lamu kuccalo watta jononi yimbe la gollobe galbe gobbe tobe kanyen joppi ton golle be kolli metti mabbe soode e usuruuji ngattedi soode mabbe ton di be ko liti wid nagge fu ko wonno yobuto chapantati lamu wartri fa chapande jetti be bidu won dabaji ciewdi di dambudi ciewdi ko wonno yobude ton but sappo fu lamu wartri but no kay watta jonobe fu be joppi galbe gobbe ton be jagal mudu den lamu wadi communique radio ji goddi ton di holliti be fu be tinobe mbirfito le galbe de le joy lewru jeune dou on nyaloma hande do le majjun lamu holliti don usuruji di fu darnama tafe faale wattu goddo wuute ngardam fa do motti do landinade wattu jono fa di oto yalla hono kawrital mabbe jowi gal do hawa luuji kangal waddi le malifo e mangal mudu kangal waddi yede to motti to non dum han lanni rede suka be kanye robe gobbe tobe be je hibe mbuto yi dum daade dangeji mabbe gonde tonde tagal mudu do litande be mbuti dum to suudu margol jodi mabbe dum wonto fa yetto yo hotel kanaga e ko nande mudu fu be mbuti ton ten garanti minire faado gawodo be mi cukalel pamaren gel lebbi joy kanyum fadda ton e fetawo nokko no dirtet aljiba janna dum won le ngalure gawonde do kolitide fa hande anda ka ko lati sababu makko tafel ka o do suko tew makko nabama to maybe marete to holitaner police ngabe an gonde wadde do ko njugol fa pama yalla hon won sara o do suka secret do katte nyalama hande kabaruji meden dimi joti o sane hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade honno andir onno do e seeda yotere meden de ana wodi wasalam.